ko ɓuri hewde e rewɓe li sahel ngel nannaɓe li leyɗe nokku lollirɗo golf li maghreb ma haramayni ɓe jaaha gollude li galleji leruji kewɗi li ñalowma sato jaati leruji nogay e li ñalowma si to radio fof no gaɗe fewde mabɓe yoppitere fof ɓe gala talki mabɓe fof tetete kambar ɗum hultama wiide ɗum ɗo yo jaati maccukaku zamana meɗen yalla ɗum serta e maccukaku ndende nder guure amen ɗo yimɓe galle kurɗo na e wi yimɓe galle goɗɗo sifaji muɗum ɓurɗo fof yiyede nder sahel ngel yo golle karahan garibaku rewɓe na luɓɓo sukaɓe hono neɗɗo liɓɓirto seesi eko nandi muɗum ɓe naɓaɓe fa alangéri paɗɗaɓe le buli ɓe tetan kala ko ɓeɗo garbini uddiñere ɓe tottata saraɓe sukaɓe ɓe yo ala haalirɗo yiyete ley leɗɗe nigéria leydi mali niger sénégal bénin togo e côte d'ivoire so banggal jukkugo ɗiɗo gulliji ɗi andon kabaru maccukaku so tawangal so wattu zamana meɗen so ni amimi haala muɗum holtetatan wiide yo maccukaku andaɗo o noon ndenno yo tawangal ndenno kala sériyaji ɗimi ɓammi anniya dunnude dow ɗeɗo jogola ɗe ɓe kultan wiide yo sériyaji tubakuɓe tawane yo hello mo suɗanaki fay goto e ɗum yedda jaati nuggal sériyaji kolitingal mo fofno handi e hakke jahol e garol mi beltaki fewi e kabaru jukkugo banggal fds sato aɗa nanaɓe wiide soni ɓe puɗɗi imadraji sariya fewde e mobbo ɗum yedda kabaru yoppitere banggal hinnade dina muɗum satuji ko ɓuuri hewde soni a yii ɓeɗo naati e juuɗe sariya yo tan bongal torraji laatiɗi sababu barmande canɗi jomum eko nandi muɗum ka so banggue goɗɗo kay hononi torraji komin kolliti ko ɓuuri hewde yimɓe laamuɓe munan guite so banggal jukgo fewde hono ɗiɗo torraji ɗi wakkat joni o ka e ley cuuɗi sariya leydi niger yo duuɓi jeɗɗi ko famɗi e ngo jukkugo woni lebbi tati yaade lebbi jeegom yalla timmini kaɗo jogola kay an hani yimɓele pama wiide nawtorade garibaku sukaɓe ɓe yo tafon golle kara han yoddun farati fewde e gurdam tomonte caggal muɗum yo wadde hello e hakke banggal sariya booli wona fewi nokkuɗo sukaɓe kani heddade muɗum ka ɓuuri fof ley jangnirɗe on ɗeɗo kulle goni e leyɗe runde afrique ɗe jeebike sanne wakkat joni o son ƴeewi banggal witta witta duuɓi kamɓe ɓiɓɓe runde afrique ɓe yo hakkine sappo e jetti e capantati joguiɓe ɗiɗo duuɓi ne ko ɓuuri hewde yoɓe leydi ɓuuri fof hasindinde banggal imadra yirwere mayre tawane yo ɓeɗo jaati goni ɓe nawtora no boniri ndenno ɓe mbawata fewi fabade yirwere leydi mabɓe.